Te tori te kaumarima o ngā mahi whakarongo. Titiro ki ngā whakaahua o ngā tāngata tokowhā kei roto i tō pukapuka. Whakarongo ki ngā whakamārama nei. Kā tahi, ka whiriwhiri ai te whakaahua e hāngai ana ki ngā kōrero. Ā.
E rima te kaupea ngā tau o māka. He tangata pukumahi ia. E āhua kāpō ana ia nō reira maumohitia ia. E ai ki ngā kōrero he tahunga ia ki tana mahi. He tākuta ia.
E.
He wahine a tāhua a iri hāpeti. Ā, he wahine tāroaroa anō hoki. He tau ana kāka. He roroa anō makawe. He harai ei te wahine marae. He wahine matapiko ke ia.
I.
Ko te rehia te wahine tuatoru. He uru kehu ia. He wahine tinihanga ia i etahi wā. He toto Māori ona. No Ngāti Porou tōna tipuna. Ahakoa he tamariki te āhua o te wahine nei. Te kaumāiwa ōna tau.
O.
Ko haki te tangata tuawhā. Ko tana mahi ngā wā o mua he heramana. Maumohiti ai hoki ia. He tangata mārohirohi. Ko porohewa haere ia. Ko ia nei te take e maupōtai nei ia. Ahakoa kua porohewa haere ia. He pāhau ōna. He tangata marae ia. Arohai nā ia e ānam mokopuna.